Abba. Body.
Driver.
Allô. Hey, camarade Mzuri. Tuto mie picha. Ukiona kata gogo. Tuone uzuri wako. Hey, camarade Mzuri. Tuma video. Ukiona kata gogo. Tuone uzuri wako. Punguza pekete pekete te. Pekete pekete. We mwenye hela hasemi we. Besa inaongea. Hacha pekete pekete te. Pekete pekete. Mwenye hela hawa wali. Besa inaongea. Halo. Tukidanga letu tunaweza tumejipata. Mube muluke mube tumejipata. Tukidanga letu tunaweza tumejipata. Oya jeba sema nao tunataka ni.
Sisi tunataka dembe 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 dembe. Uno dembe 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 dembe. Uno dembe 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 dembe. Uno dembe 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 dembe. Sisi tunataka dembe 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 dembe.
Peana. Kama inakubana bana peana. Asa kitu fichiki. Ate kiwa kwenye dera. Kama nyama imenona peana. Kama kiwa kubwa sana peana. Asa kitu fichiki. Ate kiwa kwenye pensi.
Watoto wazuri wazuri wamebarikiwa. Kama awaendi, awaendi, awaendi. Watoto wazuri wazuri wamebarikiwa. Kama awaendi. Hawaendi.
Kuna wengine wana big nyash. Kuna wengine wana flash green. Kuna wengine wana vyuno vigumu. Kuna wengine wana vyuno laini. Kuna wengine wana big nyash. Kuna wengine wana flash green. Kuna wengine wana vyuno vigumu. Kuna wengine. Sisi tunataka dembe 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 dembe. Uno dembe 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 dembe. Uno dembe 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 dembe.